Huku kwetu mbona raha inazidi kila siku, nayapata mapenzi kama dozi ya dawa mchana usiku. Alivyo fundi bwana ananunisha kila kitu, kanisaulisha ya zamani, kanifuta maumivu. Mapenzi yamekithiri mpaka nacho na navyo jinenepea. Sifanyi ubairi, nachotaka nyumbani naletewa. Asali sio shubiri, nimeramba na shindwa kujelezea. Nilipofika nimependa, nimependa, nimependwa pia. Living my life I'm so happy, nimeshika siachi. Tama tama sizitaki, nisijepoteza wakati. Living my life I'm so happy, nimeshika siachi. Tama tama sizitaki, nisijepoteza wakati. Sasa nabembea juju kama ndege angani, mimi nabembea juju kama meli bari. Sasa nabembea juju kama ndege angani, mimi nabembea juju juju. Wazushi waribifu nimeweka kando, sijihusishi na yale yalopita kitambo. Stress na mawazo sufuri, baba anajua shughuli, ananituliza gatuli tuli tuli. Living my life I'm so happy, nimeshika siachi. Tama tama sizitaki, nisijepoteza wakati. Living my life I'm so happy, nimeshika siachi. Tama sizitaki, nisijepoteza wakati. Sasa nabembea juju kama ndege angani, mimi nabembea juju kama meli bari. Sasa nabembea juju kama ndege angani, mimi nabembea juju juju.
Kelly Records
by Nelson Empire.
Sasa nabembea.